Lukkasuurago, aya chappande didi ejaweego, yaaki chappande tati ejawee tati. Malaa'ikaajo hokki habaru dayngol Yeesu. Nder lewru joweego ooru, gada Alisabatu heɓi reydu. Allah lili malaa'ikaajo Jibriilu, to gariiri biyeteendi Najarat, gondi nder leydi Galiili. Malaa'ikaajo on yahi to surbaajo biyeteeɗo Maryama, gaɗanaaɗo alkawal teegal e biyeteeɗo Yusufu, daga lanyol Dawda. Maryama on anda gorko, malaa'ikaajo on wi'imo, emi silmino, barkiɗinaaɗo joomiraawo, joomiraawo e wondi e maaɗa. Haala kan wanni Maryama ko ɗuuɗi, o wi'i nder ɓernde maako, min mi moye o metirantayam nihi. Amma malaa'ikaajo on wi'imo, taa hulu Maryama, Allah suɓii barkiɗinma, a heɓay reedu, a dañay ɓiɗɗo gorko, nden a nodday innde maako Yeesu. O wartay mawɗo, ɗum noddaymo ɓiɗɗo Allah joomu mangu. Allah joomiraawo hokkaymo jooɗorgal laamu maama maako Dawda. O laamoto dow ɓiɓɓe Isra'iila haa abada. Laamu maako re'ata. Maryama wi'i malaa'ikaajo on, noye ɗum waɗorto? Mi annda gorko sam. Malaa'ikaajo on wi'imo, ruuhu Allah jippoyto dow maaɗa, bawɗe Allah joomu mangu suddete bo ɗowdi. Gam non dañeteeɗo on ɗum noddiraymo ɓiɗɗo Allah ceniiɗo. Raa Alisabatu bandiraawo maaɗa heɓii reydu nder nayeewu muuɗum, o dañay ɓiɗɗo gorko. Kanko mo yimɓe mbiyata o dañata, jooni emo woodi reedu lebbi joweego'o, gam walaa ko salorta Allah. Nden Maryama wi'i, mi korɗo joomiraawo, ɗum wartanayam non no mbiiɗa. Sey malaa'ikaajo on dilli alimo. Aayaaje ɗe njanguɗen ɗo'o eɗe mbanginana en no Allah joomiraawo liloy malaa'ikaajo muuɗum Jibriilu to surbaajo biyeteeɗo Maryama. O hokki mo habaru dow no o heɓirta reedu o daña annabi Iisaa. Daygol annabi Iisaa e feerotiri e daygol koo moye ɓii Aadama. Gam to en ndaari nder Attawra, deftere fuɗɗoode, nder habaru no Allah tagiri dow e duuniyaaru e ko woni nder maajum fuu, en ngi'ay no Allah joomiraawo tagiri annabi Aadamu e mbulwuldi. Nden o tagi Hawwaa'u e iyal becce Aadamu, o tagi ɓe gorko e debbo. Daga ɗon koo moye neɗɗo dañaama e laawol hawtuki debbo e gorko. Amma naa non ɗum wontindiri e daygol annabi Iisaa. Allah joomiraawo nder bawɗe muuɗum tagiri annabi Aadamu e mbulwuldi, amma o tagiri annabi Iisaa e ruuhu maako. Gam non annabi Aadamu mbulwuldi, amma annabi Iisaa ruuhu Allah, waato foofaango Allah ko yonki Allah, e wolde Allah warti neɗɗo nder reydu Maryama. Annabi Aadamu walaa nyaako walaa maduujo, non maa annabi Iisaa walaa nyaako, waato naam neɗɗo woni nyaako maako. Goɗɗo nyumay nder ɓernde muuɗum kaa haala ka kalluka. Ii, to neɗɗo hocciriika e nyumol ɓii Aadama, haala kalluka. Amma to neɗɗo raardiika nder bawɗe Allah joomiraawo, faamayka. Gam raako malaa'ikaajo Jibriilu wi'i Maryama nder aaya chappanɗe ɗiɗi e joweego'o yaaki chappanɗe tati e jowi. Aayaaje ɗen mbi'i, nder lewru joweego ooru, gada Alisabatu heɓii reydu. Allah lili malaa'ikaajo Jibriilu to gariiri biyeteendi Najarat, gondi nder leydi Galiili. Malaa'ikaajo on yahi to surbaajo biyeteeɗo Maryama, gaɗanaaɗo alkawal teegal e biyeteeɗo Yusufu, daga lanyol Dawda. Maryama on annda gorko, malaa'ikaajo on wi'imo, emi silmino, barkiɗinaaɗo joomiraawo, joomiraawo e wondi e maaɗa. Haala kan wanni Maryama ko ɗuuɗi, o wi'i nder ɓernde maako, min mi moye o metirantayam nihi. Amma malaa'ikaajo on wi'imo, taa hulu Maryama, Allah suɓii barkiɗinma, a heɓay reedu, a dañay ɓiɗɗo gorko, nden a nodday innde maako Yeesu. O wartay mawɗo, ɗum noddaymo ɓiɗɗo Allah joomu mangu. Allah joomiraawo hokkaymo jooɗorgal laamu maama maako Dawda. O laamoto dow ɓiɓɓe Isra'iila haa abada. Laamu maako re'ata. Maryama wi'i malaa'ikaajo on, noye ɗum waɗorto? Mi annda gorko sam. Malaa'ikaajo on wi'imo, ruuhu Allah jippoyto dow maaɗa, bawde Allah jomu mangu suddete bo dowdi gam non danyete do on dum noddiremo biddo Allah cenido nam bi adama noddiri annabi Isa biddo Allah gam te bolide nam bolide bi adama amma bolide malaika jo jibrilu lilado Allah gam non bandirabe am ha famen goddum do nam kristain ko tokkube annabi Isa noddirimo biddo Allah amma bo nonno nanden do daga ma annabi Isa danyaka malaika jo jibrilu wi dum noddiremo biddo Allah gam aya chapande didi e jo wetati yaki chapande tati e tati wi malaika jo on yahi to suruba jo biete do maryama gadana do alkawal tegal e biete do yusufu daga lanyol dauda maryama on anda gorku malaika jo on wi imo e misilmino barkidina do jomirawo e wondi e mada halakan wanni maryama ko dudi o wi der bernde mako min mimoe o metiranta yamnihi amma malaika jo on wi imo tahulu maryama Allah subi barkidin ma a hebai redu adanyai biddo gorko den anodda inde mako yesu o wartai maudo dum noddai mo biddo Allah jomu mangu bandirabe am ma ana biddo Allah do naam dengol iringol bi adama dum metata a amma dum holla annabi Isa o senido wala hakki o bo medai waduki hakki gam non ma ana biddo Allah do nay dum meta do iri dengal ngal bibbe adama wato ilawol gorko e debbo gam Allah jomirawo der mangu mudum e teddugal mudum buri sembe non gam non fu koccudo annabi Isa am biddo Allah ilawol dengol iri ngol bi adama to o nyumi kalluka ko o sabanake Allah gam Allah jomirawo naam neddo gam non naam dengol iringol bi adama dum metata gam do daga ma annabi Isa danyaka malaika jo jibrilu e hore mudum wi maryama Allah subi barkidin ma a hebai redu adanyai biddo gorko den anodda inde mako yesu o wartai maudo dum noddai mo biddo Allah jomu mangu bandirabe am en nani do malaika jo jibrilu wi dum noddiremo biddo Allah den o nodda inde mako yesu wato annabi Isa do ma ana inde yesu ko annabi Isa woni kisno ko bo Allah meden woni kisno en kanjum woni ma ana inde yesu ko annabi Isa gam Allah liloimo der duniyaru o hisna bi adama daga hakke e kita Allah gare ka nyalde darngal o yara en wuro Allah wato aljanna gam en bawata hisnuki ko e meden daga hakkeji meden e kita Allah gare ka nyalde darngal bo nonno nanden do bandirabe am maryama surbaajo mo anda gorko maana gorko meedai walduki maako gam non de malaikaajo on wiimo o hebai reedu o danya biddo gorko sai maryama jami malaikaajo on wi noy dum wadorto mi anda gorko sam ngol woni jamol ko moy neddo ko komoy bi adama no dum wadorto debbo mo anda gorko heba reedu to bi adama dum wadata ko amma to Allah jomirawo jomu bawde ko dum e dum gadoto dum bo nonno malaikaajo jibrilu tabbitinani maryama der aya chapande tati yaki chapande tati e didi e aya chapande tati e nai yaki chapande tati e jowi wiki amma malaikaajo on wiimo tahulu maryama Allah subi barkidin ma a hebai redu adanyai biddo gorko den anodda inde mako yesu o wartai maudo dum noddai mo biddo Allah jomu mangu Allah jomirawo hokkai mo jodorgal laamu mama mako dauda maryama wi malaika jo on noy dum wadorto mi anda gorko sam malaika jo on wiimo ruhu Allah jippoito do mada bawde Allah jomu mangu suddete bo dowdi gam non danyete do on dum noddiremo biddo Allah cenido ayaje de e wanginanayen e jairi no maryama hebiri reidu annabi Isa e fero tiri en rewbe kebirita reidu gam do Malaika Jibrilu e tabbitina da Maryama. Alla jomirawo der bawde mudum, jiptino ay ruhu mudum, sudda Maryama bodowdi. E non o hebirta reedu, na e lawal walduki e gorko. Gam non annabi Isa ruhu Alla, wato fofango Alla ko yonki Alla, e walde Alla warti neddo der reedu Maryama. Bononno Yahya sura go'o aya sappo e nayi wi'i. Biyeteedo walde on o warti neddo o jodi der meden o cewdo yidde e gonga en gi'i teddungal maako teddungal biddo bajjo iwaydo to nyaako mo dow aya jede e tabbitinana en annabi Isa ruhu Alla ko fofango Alla den annabi Isa walde Alla warti neddo bandirabe am de annabi Isa ruhu Alla ko fofango Alla ko yonki Alla dembo o walde Alla warti neddo ko bingel der reedu Maryama ha mi kema jamol ngol daga toy bingel ngel giwayi sey nota noda hore ma da jamol ngol aya chapande tati e jeweego yaaki chapande tati e jewee didi wi ra alisabatu bandirawo ma da hebi reedu der nayew mudum o danyay biddo gorko kan ko mo yimbe biyata o danyata joni e mo hodi reedu lebbi jeweego gam wala ko salorta Alla do malaika Jibrilu e tabbitinana Maryama wiki nde Alla jomirawo der bawde mudum wadi alisabatu der nayeku mudum hebi reedu non ma Alla jomirawo der bawde mudum wadai Maryama heba reedu na ilawal walduki e gorko gam wala ko salorta Alla jomu bawde waduki maana wala ko Alla jomirawo der bawde mudum wawata waduki aya chapande tati e jewe tati den Maryama wi mi kordo jomirawo dum wartane yam nonno biida sey malaika jo on dilli alimo do e tabbitinana en Maryama jabi fu ko Alla wi o wada e sekodo ko Alla wi Maryama holake fu ko Alla wi wiki o hebay reedu ko gorko wala den o hokki hore mako Alla jomirawo wadano yidi waduki e non Maryama tabiti barki dinado gam o jabi o warti madujo annabi Isa bandirabe am dum fi ko Maryama wadina dum fi koydum gam do Maryama e andi to danyobe mako ngidimo e reedu be alatamu gam o yara ka sudu mako taw dembo dum gadoto dum Yusuf gorko mako mudum wadani be alkawal tegal wanyate ukimo o warta fi semtini dum gam yimbe biay reedu mako dum jaluru dum bo dum fi semtini dum amma fu enun Maryama wanyai ko Alla wi dum o jabi o heba reedu daga o teaka o wannai ko yimbe biata do mako non ma hande enen bandirabe am to en cubi tokkuki ko Alla wi yimbe ganyai en yimbe kudai en yimbe lanai en amma bo Maryama en jabu Alla wada e meden no subi waduki e reirde en latoto be barka gam en tokki ko Alla jomirawo yidi na ko yimbe ngidi gam non bandirabe am hani ekitoden daga jikku Maryama jabuki fu ko Alla wiata hana daroden en geddotira e Alla amma en jabu fu ko Alla wiata en der wolde mudum to en gadu seku en latoto be barka bo Maryama gam non emi do Alla jomirawo dawtana en famudum amin.